Ali Prezo, baby papa. Yeah, yeah.
Back smiles up.
When I'm a sweet, that friend I got kid, that's when you get. You know, come a rest, and guess I'm a pens. Need that, then you know me, come a cheese. Papa CG West, Alina Vicky. Okay, you pick a gibbo, do my money, karaoke, my pens in a cash. When I go see ya, where's your? Oh, oh, oh. Baby, you see, no me is a moyo. Kiss, I see, no place, and I got you, me. Kanyona pololo, kisasi na pesa na gali mie. Baby usinumize moyo, kisasi na pesa na gali mie. Kanyona pololo. Kini beba kazi gumina lala, ice sugar kwa keki. Penzi tamari taji mijadala, utakiti tuketi. Mungu come back a baby, kisa mwanda, mindo home space. Kini weka kwa paja, mina lala. Linga mama, linga nikiwa nawe, mina vimba. Sina pesa nyumba, maisha yangu ni asida. Chumba kama kichochoro, chini hakuna godero. Dani kiza totoro, mina shindiaga viporo. Ah, niki shushia kandoro. Ah, Mungu azani patumo. Moyo umependa nimekwama. Ata mfuko ni sinangama. Moyo umependa umekwama. Ata mfuko ni sinangama.
Party.